jeri wach mana ne nyani ena ngwa mi paro nyathini jeni payo wecha winjo wedeo nyagili kogada Any longer, what is that? I give it time.